nishiko wa sana omoyo
kuachana mimi na wewe
ni sana
mpaka sasa bado na kupenda sana kama uko kiloleni mimi nitakuja
kwako
kuishi bila kuachana mimi na
wewe
na ulimwengu
amina nisa
hata kama uko kiloleni mimi nitakuja
kwako
kuishi lele 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 lele
amina nisa mimi
eh
siwezi kuishi bila
penzi sikia sasa mapenzi tulionayo yamenishinda mbali mbali penzi wangu sikuzoea oh mpenzi